Ukushona kwelanga ngiyongena emanzini ngeze ngiwe muhle. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Ukushona kwelanga ngiyongena emanzini ngeze ngiwe muhle. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Imfula ngiyoyeqiba embili bemthathu ngifike kuyeqathatha. Angikhathali izolo ngifikile emfuleni wangakini ngizokweshela. Awuphumanga ukuzokha amanzi. Kunini wehla wenyuka emcabangweni yami. 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 Ngicabangile mhlawumbe ukuthi ukhathele. Ngicabangile mhlawumbe ukuthi ukhathele.